Basi nasika uka jemuka di auma ukoso amina ni jemuka kankirele di auma bi
ni jemuka nye wale na marikika siku anidongo adekele du farasina foli animu minyoko soro keneka adenge anabalimake mudibu damini ni jemuka mye auvela jideka jidia jemuka nye akana kuwako sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, Frafina Poli de Melikela Wana Poli Anita Ni Abawi, Amana Sura Fensera, Frafina Poli de Muka Sigra, Yuratinina, Aukulbe Al Dinken of Walmake and Yao Take, Mojibo Dambele Kabi Washington DC, Walma Wana Poli Anita Ni Abawi, Frafina Poli Momuntado Ale, Wadla Melika, Sekuni Donko de Mukai, Mumeke Arabao Araba, Negany Killing Katarabla Negany Flawatila, Segibika de Mukanka, Sibiri Kari. Wati kelen fene la ambe soro direkti la Facebook kan VOA Bambara ni mwom mwom soro yuse gana FM kan Bumako oye 102 FM Gao oye 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM otabane yin balma ou ambe soro fene anga siti kan o 3WVOABambara.com balma ou jemuka sigira ni wakati ni na au klube ani au nyebe au terike ani au katidi mwribu dambile kari Washington DC bi anga kene adinfoya ube dombolo ube baj jara de bu ba jara de joni ali de bewule chorobam be kebuni ali be kuno marala nuwa foma ko anga yambla anga yambla ali de anga invite ibi ani aka manager ni oye boatu nkarai ni kuno na fena amina aka yela ko boru chama lame ani ka klaba dongli duman chama ndi au mamu docteur keb ani basbi ani madon Rasa ambalmau, yani ama temeni jemuka ya foro, ambe kene sivini Dr. Kev alika polisi ya wakumu mako. Sanu negeni lega, let's go, song from M.A.L.I. Mali, waniba lega.
Blagada Maga.
Oh,
yeah, I had like maybe Maganda Queen Lady. Okay. Fini lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. An mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fila, farafina foli, n'i y'a mɛn an bɛ kuma, an bɛ kuma o de ye. O de la an ka foli bɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye Musa Alpha Traoré kabi Senu, ni ale y'an ka fan club bɛ Mali la, an ka foli b'a ye. Abdul Salam Maiga kabi Nashville, an ka foli b'ale fana ye. Ibrahim Keita ale sigilen bɛ nin waati min na yan Washington DC, an b'ale fana fo. An ka foli bɛ John fana ye nin waati la. An ka foli bɛ Nene Bacili ale sigilen bɛ Sikaso, an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Ani an yɛrɛ ka invité spécial ni o ye Bajara. Donne le ko anga yambla ni aka manager ni we bo tukara ulu le anga bi invité anga foli buyo kosere kosere malma o frafina foli jaro foli dumain amantega ni wati na babsi turi alika foli sa ufomo ko furu let's go sound from MALI Mali let's go le gars.